Records.
Uyapa kwa Mola mimi tabaki nawe. Nimekosa ndege bure nimerusha mawe. Leonapata hola vipi kwa mbali nawe. Mikwako bora njifunge kitanzi njiwe. Mepoteza imani, metoroka nyumbani. Umesepa mama, wananicheka jirani. Mepoteza imani, metoroka nyumbani. Umesepa mama, wananicheka jirani.
Singiziwa, ninakuomba baby, urudi.